Mwenzenu hata siamini kama ni kweli, ama umenitia kijini mana sielewi. Kwani baby umenipa nini, unitokea kilini? This love you give me, I've never seen before. Na chochote nitafanya nikutunze mama, unanichanganya nizikwe minawe. Na niseme nsiseme, mwenzenu mimi na mpenzi wangu kwa jana haiwezekani. Niseme nsiseme, mwenzenu mimi na mkazi wangu kwa jana. No, 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 this love you give me never seen before. Nipo radhi nife kwa penzi lako. I go die for your love, I go die for your love. Halafu baby, nimecheza na machale. Exi ya naroga tuachane. Light ya ngejua angezidisha kula mana amekonda mbo yule. Na milele nitangangana mana nakupenda sana. Siku wajiwe hata nipigwe mawe. Na niseme nsiseme, mwenzenu mimi na mpenzi wangu kwa jana haiwezekani. Siseme, mwenzenu mimi na mkazi wangu kwa jana. No, 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 this love you give me never seen before. Nipo radhi nife kwa penzi lako. I go die for your love, I go die for your love.